fuggiolo tutto twittala con che ni gognola o si casi con de gai amo quando go masanyalaze ka kuba basinga butidai obulungi boli namu kama yakuwai yakumbai amo quando go masanyalaze ka kuba basinga butidai obulungi bo buzikize njuba nemunyenye Mukwano go 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 lina Mbulonji wo go go lina Malo go lelezo Fumintirizo mutufu yenze Zama nyawa lunji vye mwagala Sitandi bayi generator Manyika mugongo deja Mkabalanga chuma chakuleta Mukwano go masanyalaze Kakubaga singa butidai Mbulonji wo lina mukama ya kuwai Gasinga butidai Obulungi bobu zikize njuba ne munyenye Omukwano gogo mungi Nkusaba ogumpeno Ebi ebiru mumoyo Nkusaba obinkwase Nze love yo jeneze Omukwano gogo mpeno Nze love ye tale muwezi golo
Just know, hey, lockdown studio, yeah, lockdown game.